Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Pel, ngobeni utsini, utsi, you are the one. Umage usanda kungena, sawubona, dumela, kuhle impela, uthi sihleze sindawonye, sidla amazo, sidla izwi, kungamazo okuphila ngempela lawo, amazwi esiphila ngawo, amazwi ukuthi akumele uvuke ekuseni ungayitholanga le breakfast ebalulekile yasekuseni, phinde futhi be ilunch yakho ya izwi likaNkulunkulu. Bazalwana, angeke sikwazi ukuthi ke siphile ngaphandle kwalo. Ngiyabingelela kuphi nakuphila ukhona. Kwamanje ke sijoyine ngomfundisi, ya umfundisi uMavuso. Bazalwane, niyazi ukuthi umfundisi uMavuso ubuye kude kanjani? Umfundisi yazi abazi ukuthi ubuye kude kanjani. Abazi ukuthi driver, how many hours?
4 hours.
4 hours.
Yes.
Ukuthi ufike la. Hey, hayi kukude ngempela. Kusepitritif, ne?
Pitritif, yes, Mpumalanga.
Mpumalanga. Ya, no, siyabonga ukuthi nakule ntambama uphinde ube nathi and uthathe nje nesikhathi sakho ukuthi udrive amahora amaningi kangaka uze ufike lana. Sithi nje uNkulunkulu asigcinele wena.
Yes.
And then aphinde futhi asibusisele wena.
Yes.
Sawubona mfundisi.
Hey, sawubona sesibahle.
Ya.
Nabalalele emakhaya, ngisale sengibabingelela.
Amen.
Egameni lenkosi, siyambonga uNkulunkulu. Sengikhona sesibahle, alukho usuku lingafiki. Selifikile.
Selifikile. Okay, mfundisi, sikhulumile indaba ye tithe, sayikhuluma indaba ye offering, sathi asivale.
Yes.
Ngoba asikwazanga ukuthi ke mhlawumbe sithole amanye ama questions, sathi hayi kusho ukuthi ke sesi understandile. And then sathi asiqhubekeni sibuke futhi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngebandla, lithini ngesonto. Abanye bathi sonto, abanye bathi ibandla, church.
Yes.
So today, yes, sibuka ukuthi what is church. And then ukubuka ukuthi what is church, asibuki ukuya ngeunderstanding yethu, kodwa sibuka ukuthi liyini ibandla from ezwini elikaNkulunkulu.
Yes.
Yeah. Mhlambe before singena kakhulu kuyona, asiqale ngokuchaza ukuthi liyini ibandla.
Siyabonga. Sesibahle, ibandla yibandla njoba izwi lisho.
Mhm.
Ned arsiyo lento ecatshangwa ngabantu ukuthi ibandla ilento abacabanga ukuthi yilo.
Mm-hmm.
Ibandla ilele lilotshwela ezwini okungelika Jesu. Singayikhuluma ke lento sesibahle sibeke kanje. Lingaba khona ibandla lomuntu.
Mm-hmm.
Kodwa libe likhona ibandla lika Jesu. Kuzobonakala ngani? Ngalezi zinto sizoyifunda namhlanje. Ngiyamanqamu.
Mm-hmm.
Sihlangane esikhaleni sakwaNtombela.
Yeah.
Manje ke lezi zinto sizoyifunda lezi sesibahle ayibahlaleli kahle abanye.
Mm.
Ngoba umuntu mayenza into ufuna nishaye izandla ukuthi kuhle.
Mm-hmm.
Kodwa la ezwini kukhona la uzawubona khona ukuthi abayishayeli izandla, abayishaye wrong, kwakungafanele bayishayele lento eyenzile lo muntu.
Mm.
Ngoba iyinkinga kakhulu uNkulunkulu, akayifuni uJesu lento eyenziwa ngabantu. So ke ukuchaza nje sesibahle, ibandla likaJesu loko kwabantu, noma ngathiwa ibandla nakho, kodwa ngokwaba kusilo likaJesu elitholakala ezwini umbhalo uzasitshela.
So iliphi izwi sihamba phezu kwalo?
Njengamanje ngicabanga ukuthi ake siqale lapha kuMateyu 16 sesibahle.
Mm-hmm.
Sifunde uverse 16 sike siyithathe lapho lento. Kanti
Matthew 16.
Yeah, verse 16.
Okay, singayifunda mfundisi?
Angazi ngakhona ukuyifunda lapho.
Wey.
Oluphethe. Ungamangala ukuthi nami iBhayibheli ngiliphethe.
Eh, ophu umuntu wethu namhlanje usilahlile.
Akekho umuntu wethu namhlanje. Silahliwe.
Silahliwe.
Sesiyawucicisa siyakhona. Kukhona engilithola la lesingisi, ngilithola lapha kwetafula.
Okay.
Kodwa angazi ukuthi ukakho ufunda nje sibahle.
Okay, Matthew, ithi ngimfunde masinya mfundisi.
16:16.
Matthew Matthew 16 nalapho nawe lapha ekhaya ungam checka u Matthew 16:16 sifunde nje sonke ngoba sibalekela yona le ndaba yokuthi kungabe ukuthi umfundisi uthe
yes
sithi iBhayibheli lithe
yes
u Matthew 16:16 la engimtholayo mina ithi Simon Peter answered you are the Messiah the son of the living God.
Yes.
Siyaqhubeka.
Yes, siyaqhubeka.
Oh, mina bengifuna u16 kuphela. Matthew 16 siqhubeke ngaye kuzokufika kuphi?
7 awugcine lapha ku17.
Matthew 16 bese siyaqhubeka to 17. Okay.
Yes.
Asiqhubeke ngayo siye ku17. Sibone la ukuthi u17 uthini. Okay. Matthew 16 verse 17 Jesus replied, blessed are you Simon of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood but by my Father in heaven. 17:18. Okay, sibuka futhi no 18.
Yes.
All right, asibuke la 18 ukuthi uthini. Verse 18 uthi, and I tell you that you are Peter, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.
My church.
Yeah.
Ibandla lakhe. Hayi lo muntu, I will build my church.
Yes.
Uma uzofunda sesibahle sizowa quote amaningi ne. Kodwa abalalele emakhaya bavule ngoba siyakhuluma la ngezwi abaliphethe nabo. Ngoba into ehluphile la sesibahle abantu baliphethe iBhayibheli kodwa kunezinto abangazazi ngokuthi emasontweni abo alifundiswa leliqiniso ngoba limile kanje. Kuje kuthiwa lokho ayi kwakhunywa nabaseCorinthe, heh ngabaseFilipi lapha. Uyabona? Musa yayibuza manje, kuphi la kukhunywa khona nabasePitoli? Akukho. Izwi thina silenza njengoba linjalo asibuka ukuthi la kwakhunywa nabaphi nabo izwi libhalelwe thina sonke. So ke uma ufunda uMateyu chapter 1 sesibahle ufunda everse lika 21 ithi lapho uMaria uzawuzala indodana kufuna uJoseph ayiqambe igama lokuthi ngiJesu ngoba uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo abantu bakhe ezonweni zabo. So that's why la asafika lapha kathi I will build my church ngoba uNkulunkulu ompha abantu. So wenza ibandla lakhe. So ke manje ke akusile ibandla lomuntu leli kodwa ngelika Jesu lebandla okukhulunywa ngalo. Uma siqhubeka ke sesibahle ngithe siza ukhotha okuningi ngoba senzele ukubamba isikhathi.
Yeah.
Uma siqhubeka sesibahle siyalibona leli bandla lenzeka encwadini yezenzo chapter 2 uma ungafunda evesini lika 41. Ababuke nje abalalele emakhaya sesibahle thina siyiphushe ukuze sofaka amavesi amaningi.
Yes, sizowa bala nje bona bazosifundela ekhaya.
Bona bafunde emakhaya.
Yes. Yeah.
Yes. And then la kuphenduka i3000 inezelwa kuleli bandla athu Jesu uzolakha ngoba labapostola yenabo kwaba ibandla lakhe. Manje ke abapostoli nabase bafikile lapha yake bayahlaliswa kuma ufunda ku chapter 1 kuyo lencwadi yezenzo kuthiwa abalinda umoya oyingcwele. Ngoba phela ngaleso sikhathi kwelika Jesu ibandla angithi hayi ngaleso sikhathi namanje kwelika Jesu ibandla akasebenza umuntu kahlehle angakawomukela umoya oyingcwele. Ngoba umuntu mengakamukela umoya oyingcwele uzawusizwa ngibane kwenzeni izinto ngoba umoya oyingcwele wuwo opha umuntu isipho. Akufanani nasesontweni lomuntu. Esontweni lomuntu uyathathwa umuntu asiwe Bible school uyezo sesibahle ayofundiswa ngenye indoda ukuthi iBhayibheli kufuneka lifunde kanjani. iBhayibheli nakhona umuntu uyabuka hayi ngoba eBible school kufundwa izwi kodwa kufundwa umthetho wesonto yingakho kwehlukene kangaka amasonto ngoba kuthiwa kube kuthiwa bafunda izwi ngabe sinto eyi1 ngoba izwi liyi1 izwi kodwa ngoba ema Bible school kufundwa imithetho yamasonto uma ngiyinazarini ngiyofunda kwenazarini uma ngiyiweseli ngiyofunda kweweseli baptist kanjalo uyabona ufundiswe nembhedesho khona lapho into engekho ezwini so ke la uJesu ke wakha elakhe ke elakhe kusetshenzwa sekwehlumoya engcwele na umoya engcwele sewehla ke mawehla kuphenduka le 3000 sesibahle mayiphenduka inezelwa ebandleni kaJesu elalikhona kuyaphinda uma ufunda uverse 47 sesibahle sizoshesha ngifuna nathi babe namaverse amaningi kuyapha kuverse 47 kuthiwa ke ababesindiswa kwakusindiswa abantu imihla ngemihla uma besindiswa banezelwe kule bandle likhona ngoba inkinga umuntu azanga nezelwa kule bandle likhona wavulelakhe eceleni akazukwenza njengaleli so ke yaqhubeka kanjalo ke lento yebandla ukuthi abantu uma bephenduka banezelwa la ibandleni right ke sesibahle kwenzeka ke 606 kwahluphuka ke ibandla ke elinye khona lapho laqala ukuthi kwenziwe izinto uNkulunkulu angayifuni zokuthi kwehlukwane right ke sesibahle ngoba siyajaha ngiyashakutela sesibahle uma sesifika ke encwadini yamaKorinte oqala hey angazi noma ungayifunda inyona awuyifunde yona maKorinte oqala ufunde uqale evesini lika 10
First Corinthians.
Yes.
Kuphi ku First Corinthians?
Chapter 1.
First Corinthians 1.
Ufunde uverse 10 ugcine ku 13.
Siqala ku 10.
Yes.
Okay. First Corinthians 10 to 13.
Yes.
Okay. To 13. Simfundeni lapha ekhaya bazalwane. First Corinthians 1 lapha ku verse 10 to 13 ithi I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another and that there be no divisions among you but that you be perfectly united in mind and thought.
Oh man, nivumelana kule nto eyiyodwa. Ufuna nibe munye, nikhulume izwi linye nasemcabangweni yenu nicabanga into eyodwa. Ngisho mina mani ibandla lika Jesu, yile nto ayifunayo. Hayi ukuthi sibe baningi sicabanga into ezehlukene uma sesifika kwezokukholwa. Kufanele ethi sibone ngendlela eyi-1, izwi silifunde ngendlela eyi-1, sicabanga umcabango oyi-1 ngezwi. Qhubeka sesibahle.
Bese ke uverse 11 uthi my brothers and sisters some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you.
Yes, qhubeka.
Uverse 12. What I mean is this. One of you says, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ. Orban lo Cephas.
Yeah, Cephas, Cephas.
Okay, Cephas.
Yeah.
Okay, and then verse 13 uthi is Christ divided? Umbuzo. Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul?
Okay, ake sibuyele emva lapha I follow Paul. Kukhona la ukuthi kufuna lisho khona ukuthi I follow Christ lapho. Awubuyele emva ufunde kahle lapho sesibona.
Oh, uverse 12.
Yeah.
What I mean is this. One of you says, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ.
Yeah.
Okay.
Okushuthi ibandla lika Jesu leli sesibahle. Nelise bafuna ukuhlukana phakathi. Omunye abe kulwe lebandla lika Jesu kodwa enze okuseceleni kulwe lebandla lika Jesu. Umbuzo kuleyo ekhuluma ngokuthi omunye ufuna ukuthi alandele uJesu. Usekutheni wehlukanisiwe yini ngoba vele ibandla lika Jesu vele selikhona. Manje wena sowufuna ukuphuma la kanti uhlukanisiweni ngoba sowufuna ukuhlukana nalaba. Wehlukanisiwe yini? Umbuzo bese uthi kulaba abafuna ukulandela o Paul no Apollo bese kuthiwa u Paul wabethelwe siphambanweni ngenxa yenu na ene napaphathiselwe egameni lika Paul yini. What does that mean? Sesibahle kuchazani lokho? Kuchaza ukuthi awukwazi kuyibiza ngento engakaze wabhabhathiselwa kuyo, akwazi ukuyibiza ngento engazange ikufele. Kufuna uyibize ngento eyabethelwe siphambanweni ngenxa yakho. Uma uzothi mina, my church name is Mbobo Mbobo Church. So wrong manje. Why kube nombobo church libe likhona I Church of Jesus Christ? Lo mbobo church so uphuma phi? Ngoba wathi mbobo church kufuna uphume kulele lika Jesu, ubuke ube ngumbobo church wena, wenze imizo zalo mbobo church. Ngoba igama liyakhuluma igama alithule, igama linento eliyenzayo emasontweni.
Oh ingakho uPaul bekabuza laba njengoba omunye bekathi mina ngilandela uApollos, omunye uPeter, omunye uPaul. So ingakho wagcina ebuzo ukuthi ngabe uChrist naye udivided yini?
Udivided yini?
Oh.
Yeah. And then nibhabhathiselwe egameni lalabantu abanibiza ngabona. Oshuthi ungayibizi ngento engazange ubhabhathiselwe egameni layo. Ungayibizi ngento engabethelwanga esiphambanene. Lento le ilethi division. Okushuthi ke sesibahle bese ke abantu bathi ke sesibahle ayi igama lisho lutho lento ifanana neibongo uqinisile phela mayithi ifanana neibongo ingani ibongo vela zenza into efanayo thina la ikholweni asifanani neibongo sifike sibe ngabantwana baka Jesu sonke senza umyalo ka Jesu sibe into eyi one abaminyama nabamhlophe amandiya nabakhalathi sibe into eyi one ngoba izwe siliphethe linye sibhabhathiselwe kuKristu sonke sifunda umbhalo owodwa asikwazi ukwenza into ezihlukene asiyeke ukuthatha ivangeli sifananise nezibongo ayisebenzi kanjalo sesibahle right uma siqhubeka ke sesibahle asiqondeni indaba yokuthi amasonto lawa khona because of this scripture la masonto akhona aphambene nentando kaNkuluNkulu labo qhimkhowe laba uvuka umuntu ekseni so ufike wano wabizwa so ubizwe ukuthi awushumayela enze ibandla lakhe yasizinto zika Jesu izinto zika Sathane lezo umiyalo ka Jesu uthi ibandla linye walisungula ngo 33 AD likhona alihambi ngentando nangomiyalo womuntu lihamba ngezwi andilapha sithi sijula ngezwi asihambe ngezwi ke lithini izwi izwi lithi asingayibizi ngento engakazi yabethelwe siphambanweni ngenxa yethu izwi lithi singayibizi ngento engakazi ibethelwe nesingazange sibhabhadiselwe kuyo asendlule sesibahle andingithengijayile senze ukuthi bazoba nemibuzo emakhaya babhale imibuzo yabo ngoba kuza kwenza ukuthi bese sesiya kwamanye amavesi uma bebuza asiye ke futhi kuyo lo First Corinthians esibahle ngiyakubona nawe uyamangala nawe engathi le ndaba iyacaka nawe kodwa ngiyawuphuma la sekusile asiye lapha ku chapter 3 into sizayo ngumbuzo
ehe First Corinthians 3 bese sifunda kuphi
sifunda uverse 3
First Corinthians 1 sesisukwane
no 3 chapter 3 uchapter First Corinthians chapter 3 verse 3
oh 3 yeah. okay asifundeni bazalwane First Corinthians 3 verse 3 ithi lana you are still worldly for since there is jealousy and quarreling among you are you not worldly are you not acting like mere humans
okushuthi ngesizulu sizathi basengabenyama
oh lapho kukhona ukudonsa
donsana basenyameni ngoba masebe kumoya umoya ubenza babe munye ngoba umoya munye kodwa lento yokudonsa donsana kuyabona ukuthi umoya la awukho kulabo abantu uma ungaba khona ngoka Sathane akusuka ka Jesu ngoba imoya ehlukene lwayo ngeka Sathane kodwa oka Jesu wenza abantu babe into eyi one Manje kuthiwa basanga benyama nje ubona sesibahle I wanna tell you amasonto amanengi nje ubona bayacabana lapha emasontweni ebesethu omunye angeke mina ngikontrole ngenye indoda nami nginesiyami isiphiwo aphuma yokwenza ibandla yini leyo inyama wenza ibandla lenyama enuthola ukuthi usuka ebandleni lenyama usawa kwenza enye inyama futhi manje kuthiwa nisengabenyama manenza le nto eniyenzayo Leo kudonsisana ngisengabe nyama qhubeka ke sesibahle
Siya kuphi ku verse 4?
Yeah.
Okay. Asithole la u verse 4 ukuthi uthini. Okay, 1 Corinthians 1 Corinthians 3 verse 4 ithi for when one says I follow Paul and another uthi I follow Apollos.
Mm.
Are you not mere human beings.
Yes.
Yeah.
Washo nje lokho. Kwehlukana la magama, wathi omunye ngiyale, omunye wathi ngiya kulo, seningabe nyama.
Mhm.
Qhubeka sesibahle.
Okay, ku 5.
Yeah.
Okay, asiyeni ku 5. Ithi la 1 Corinthians 3 verse 5. What after all is Apollos? Oh, ubuza ngalo Apollos. And yeah. And what is Paul?
Yes.
Only servants through whom you came to believe as the Lord has assigned to each his task.
Abayilutho laba bantu awukwazi ukuyibiza ngabo.
Oh.
Kodwa yisebenzi nje zikaNkuluNkulu. Wonke umuntu osemhlabeni ebandleni likaJesu kodwa. Angikhulumi ngesonto lomuntu. Ebandleni likaJesu uyisisebenzi. Yingakho ngakhotha lo first chapter 4 verse 11 sesibahle ngibala izisebenzi ezisebandleni lika Jesu ngoba ebandleni lika Jesu kuba nezisebenzi ebandleni lika Jesu lilinye kufuna kube nalezi zinto ezilapha kwaBasefeso ake sifunde man chapter 4 verse 11
sifunda kuphi
Efeso chapter 4 verse 11
Ephesians 4 Ephesians 4:11 Okay, asivuleni lapho bazalwane Ephesians 4 verse 11 sizothi hey ithini le ndaba So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers.
Yes, akukhubeka.
Siya ku 5.
Yeah.
Okay, asibone 5 ukuthi uthini. Okay, uthi la ku verse 5, one Lord One faith, one baptism.
Good.
Mm.
One Lord, one faith, one baptism.
Yeah.
Ogushuthi inkosi ngoba yinye. Nombabathizo zabayi one. And then that's why nathi siyalwa ukuthi kufuna sibe kubona kunye. Hayi lento eyenze ngathi uNkulunkulu baningi. Kuqhamuka omunye kuleli ya. Wenza lokho yasesibahle awuNkosi yami sikhulumene izinto ezibonakala ingani siyayibona lezi zinto kuqhamuka omunye wenza lokho ya okuphambene nalokho kuqhamuka omunye uthi masithandaza sisukume sime ngeenyawo kuqhamuka omunye uthi masithandaza siguqe kanti mingakhi le mbhabhadiso lamakhosi kanti mangakhi kanti leyalo zikuthathwa phi kanti zingakhi lamabhayibheli kanti mangakhi ngoba linyizwe kaNkuluNkulu yileli esifundayo and elikhuluma into eyi-1 So ke kufanele thi ke thina njengamaKristu emandleni likaKristu sibe nabaprofeti abavangeli lezinto ezibhaliwe lapha sibe nazo sesibahle ebandleni elilodwa ngoba ibandleni nganazo lezi zinto aliphelele yingake sonto lomuntu uzothola nomfundisi akunamprofeti akunamvangeli akunamelusi le ndoda nje iyo yodimile akusile lika Jesu lelo elika Jesu nale zinto leli so ke Lento ayifuneki uyezwa lapha kuthiwa munye uKristu nombhabhadiso omunye ngithi yingakho uJesu wafika wazofela ukuthi abantu babe munye asendlule sesibahle asiye encwadini kaJohn chapter 17 verse 20
Bazalwane ngiyathemba ukuthi niyabhala lama scriptures ngoba umunye uzobuya futhi after 3 days athi sibahle lama scriptures umfundisi beka wafunda athini Okay siya kuJohn bani
Chapter 17.
John 17.
Evangelia.
John 17 verse bani
20
verse 20 sizoqhubeka mfundisi or sizofunda u20 kuphela
sizoqhubeka
okay ngithi till verse bani
asithi nje till 21
20 to 21
yeah
okay asifunde ke verse John 17:20-21 uthi my prayer is not for them alone I pray also for those who will believe in me through their message that all of them may be one Father just as you are in me and I am in you may they also be in us so that the world may believe that you have sent me
izwe sesibahle selimangele ukuthi yiphi inkolo kanti eyiyo ngoba nalofu yakhuluma kwakhe nalofu yakhuluma kwakhe lona uthi asenze nje uthi asenze izwe alikhole yini inkinga basimunye abayenzile into afika uJesu azoyifela uyeza la uJesu wafela ukuthi sibe munye
yebo
Ngoba ibandla lika Jesu linye. Sesibahle uma siyayilanda le ndaba lapha ku Genesis, hey hey. Ake sifunde u Genesis chapter 2 man, simfunde. Hey.
Ngicabanga ukuthi kumele ngizothatha lelo Bible mfundisi. Asithathe ikhefu la. Yeah, sisafuna incwadi ka Genesis. Yeah, nawe ifunde lapha ekhaya. Genesis bani mfundisi?
Genesis chapter 2, aqale ku 21 to 23.
Eh.
Yes.
Okay, siyabuya uma uku YouTube ungasuki. Sithatha nje i-break and then siyabuya siyaqhubeka ngale ndaba.
Umthandazo welungisa unamandla ngokugcibeleleyo. Radio Pulpit yakha umzansi Afrika nezizwe zonke ngomthandazo.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM. Your daily companion.
Tune in. Grow in faith. Radio Pulpit 657 AM. Spreading God's word. Radio Pulpit on 657 AM.
Umfundisi utasifunda ku Genesis bani?
Chapter 2.
Oh, Genesis 2.
Yeah.
Okay.
21, 22, 23.
Okay, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place and then over verse 22 it is then the rib which the Lord God had taken from man he made into a woman and he brought her to the man
Awume lapho sesibahle.
Yeah.
Bayayazi le ndaba.
Mhm.
Ukhipha ubambo kulo wesilisa uyamlalisa.
Mhm.
Ukhipha ubambo kulo wesilisa. Idiphu ke leyo sesibahle. Kodwa ikhuluma ngebandla uzoyibona. Usethatha lo bambo usemkhandile lo wesifazane. Usethatha lo bambo ulifaka kulo wesifazane. Uma elifaka ke soyavuka ke lo wesifazane. So uyamletha kulo owesilisa angithi kuzoba ngumkakhe lo uyabashadisa manje uNkulunkulu ene kuNkulunkulu kushadwa iin hayi out kushadwe iin iout ngeyabantu akuseka uNkulunkulu maye bashadisile usethindo ulona seyithambo lamathamba aminyama yenyama seba into eyi1 uyayibona yiin leyo ukuthi sibe inyama yenyama ithambo lamathambo Okay, usethini uthi ke ubaba lo umuntu uyoshiya uyisenonina namathele kumkakhe. Uyithola phi le ndaba ke manje? Usuyayithola ke ukuthi oh la khunywa nebandla kanjani? UJesu wasuka washuyise nonina waphuma kubo wezemhlabeni wazonamathela kumkakhe waze wamfela. Ngoba thina kuthiwa singumakoti kaJesu inhloko yethu. Uma uzafunda incwadi yamaKorinte oqala chapter 11, ungayifuthi sesiyakhothwa manje sijahile. Chapter 11, uma uqala ufunda ku-3 uzothola ukuthi inhloko yamadoda uKristu, inhloko yabesifazana indoda, inhloko kaKristu uNkulunkulu. Uyabona?
Ngicela uyibambe kanjalo sinomlaleli layinini.
Okay.
Sawubona Dumela.
Yabo kunjani sisibahle?
Ngiyaphila baba, wena unjani?
Ah, uJesu inkosi uyabusa. Mfundisi ninjani lapho?
Siphilile ninjani baba? Kwangathi ngumthembu.
Hayi inkosi.
Unkosi. Okay. Yabo baba unkosi.
Unkosi, okay.
Yebo.
Siyabonga.
Mfundisi wami, ngilizwa kahle lelizwi olikhulumayo mfundisi wami, iqiniso. Kepha ngithi asinamangali ngobe lento lenu Jesu wasitshela ngayo. Uyabona sisibahle uSathane umuntu mafuna ukuropa eSouth Africa uzowenza i-fake ye-R100 angeke enze i-fake ye-dollar. Manje asingamangali uma kuba nama-fake afana ngamashi nalawa ebandla likaKristu. Ngoba lapha kuMatthew 9 from verse 24 to 30 yasitshela uJesu ukuthi umlimi wafaka imbewu wafika isitha safaka ukhula. Wathi makufanele kuvunwe abasebenzi bathi asikhiphe lokhula, wathi chaliyekeni kukhule konke ngoba ningahle nikhiphe nale nkolweni. Wonke lokhu yasitshela uJesu ukuthi azoba khona amabandla kaSathane. Manje kungasimangazi lokho. Ngiyabonga mfundisi wami.
Siyabonga.
Wow.
Sendlule sesibahle.
Okay. Yeah.
Sendlule. Siyabonga. Uqinisile. Uqinisile. Leyo nje nayo ichazayo nalento esibhizi ngayo, uqinisile kakhulu. So ke sesibahleke. Uma uzofunda incwadi angithi
okay, ngicela siyilungise la ne.
Yeah.
UPaul wathi uJesu washiya uyise nonina. Okay, ngoba
washiya nje ikhala kuba uphela unoyise. Wabuya wazozalwa uMaria emhlabeni. Okushuthi ikhaya likaJesu yilapha abuyela khona ezulwini. Walishiya ngoba wasuka kuNkulunkulu mayeze esibelethweni sikaMaria. Ngoba uJesu angithi waye khona makwakhe umhlaba uMaria angakabibikho. Wayevele khona. Yingako waseyasuswa walethwa wazokwenziwa ingane encane la kuMaria kanti kudale khona.
Okay, ngoba uyabuza laba ubaba uthi uJesu washiya uyise nonina uthi really?
Ka.
And then waphinda wabuza futhi ukuthi who was unina?
No. Hayi ezulwini. Unina waba la emhlabeni. Lekhaya la kubo kwakungena nina, kwakunoyise kuphela. And wabuyela kuyise. Okushuthi washiya ikhala kubo. Kodwa ke la right, iBhayibheli liyasho ke thina ngoba sisemhlabeni sizalwa ngabesifazane nendoda. Sekuthiwa ke uyoshiyise nonina anamathele kumkakhe. Ehhe.
Okay.
So ke sesiyayibekisa ke njengoJesu. La ngoba ngithinta indaba yohlangothi kwakhisha ubambo sesibahle. KuJesu uma esesesiphambanweni wagwaza ohlangothini. Kwaphuma igazi namanzi, kwathiwa kwazalwa ibandla. Uyayithola lapho. Athini uJesu khumbula lapho ukuthi kuthiwe uthe angathatha lobamba alifake lwesifazane. Wase yamthatha umletha kulendoda yakhe. Maye emletha lapha endodeni. Iqhamuka indoda sethi ithambo lamathambo ami. Ha, inyama yenyama yami. Kanjalo noJesu. Ngoba uAdam uchaza uJesu. Idip sesibahle marilalele. Uthi uJesu uma ufunda incwadi kaChapter 6 encwadini kaJohane ufunda iverse 44 kungcono uyifunde yona lapha sithola ukuthi wamletha kuya ngithi uAdam sesithola ukuthi ke lapho manje uthi uJesu akekho zoza kuye uma uNkulunkulu engamlethi okushuthi la emasontweni njoba sikhuluma kanje sifuna labo uNkulunkulu azoba lethe bandleni lakhe bayeke izinto zabantu beze bandleni lakhe sifuna labo ngoba bakhona uzoba letha ene ushilo kuchapter kuverse 16 encwadini kaMateyu chapter 10 uthi nezinye izimvu nazo ezingasiza lesibaya ezingaphandle ufuna zilandwe zizoba mhlamba munye kusho uJesu Ngoba le ndaba yomhlamba imunye yiwo owenza ukuthi izwi kaNkulunkulu lenzeke njengoba efisile ngoba wafika wazofela ukuthi sibe munye hayi yonke lenhlakala legcwele sesibahle ngokwezwi nethi izinto sesijwayele thina sesibuntu okufonelo yazi akukafaneli izwi lokulimile kwakufanele sibe munye sibe mqondo munye kwakufanele size sizonezelwa ebandleni lakhe angilikhombi namhla ngiyalikhomba mangibuye Funda ke lelo verse mangabe ungakho ukulifunda uverse 44
uJohn bani
uJohn chapter 6
John chapter 6
yeah verse 44
Okay asilalele uKhalimambo ngisafunda ngisalifunda la
Asibengelana nkosazana sibengelana kubalaleli bonke be Radio Pulpit umsakadothi indzaba lethi thokothe sibengelana nayo umfundisi Mavuso
Amen
Encwadini kaMateyu 7 verse 24 uJesu uthi wonke umuntu ovala amavo ama bese wayenda ufana nendoza leyakhe indlela edwaleni uyabona mfundisi
yeah
ukufakela lapha emazwini kamfundisi la hamba ngawo lapho
yes
kune ukuthi umuntu noma ibandla lakho edwaleni kunesonto lelakhe esantini esabathini
yes
kufuna kuhlukaniswa lokho mfundisi
nkosiyami
nawo nkosazana kuna le thina abantu kufuna sakho edwaleni edvaleni
yebo
uma sakho edwaleni suka sakho kuJesu Kristu manje wonke umuntu wakhe wangakho nabefundisi bakhona labakha izindlo zamasonto enhlabathini
Yeah.
Ukhona futhi nalabo befundisa bakhe enhlabathi mangakho angedwaleni edwaleni namala ngoba yiso bantu besonto ya kodwa ngekuthi umfundisi sasekhona isikhathi sasekhona kanti bamukosaza
hey Khalimambo ivese sivala ngalo leli ne
oh sesiyavala
oh okay sifunda ku John 6:44 angithi
yes
okay law 44 uthi no one can come to me unless the father who sent me draws him and I will raise him up at the last day sifunde la 45
yiyo kayeke liphelela khona la
iphelela okay
akekho ngeza kuJesu maunkulunkulu engamdonse hey madodhu khani mamba khuluma into ephilayo namuhla
yeah
ngoba abakhe kuJesu bakhedwaleni
yeah
manje bakhona abantu abakhe emabandleni abantu akusile idwala lelo into yabantu idwala la umzila utheni ku16 angithi la sifunde khona kuMateyu uthe phezwe kwaledwala ezisho yena phezwe kwaledwala ngizokwakha ibandla lami yingaka lapha lafunda khona uKhani Mambo manje ukuthi abakhedwaleni ene idwala ngubani nguJesu sesibahle le ndaba iphelile manje bekusafuna ngihambe nayo ngize ngifike kwamanye amavesi vele yinde ngiyayazi ukuze abantu bayi understand uma singabuya next sizongena kuyo futhi
siqhubeke kahle yes singena kuyo mfundisi asivale ngale voice note
thank you
sisibahle
amen mama
yanibingelela ntambama no baba umfundisi
amen
so hayi siyabonga wazayikhuluma umfundisi into ebalekile ngilalele inkonzo yekaNkuluNkulu einkonzo zihlukene sibona ukuthi khona ingcono edlula ezinye zinemithetho yazo haye kaNkuluNkulu khona into ephetho ephatho umfundisi ebalekile wathi ngisho eBible school abantu bayofunda imithetho yasemabandleni khona ibandla engilithandayo sisibahle okuthiwa iwasthawa yalithanda lelo bandla Ubuyi wasthawa mawukhuluma nomuntu wasewasthawa noma nomfundisi wasewasthawa uvela kutshela ukuthi ayikho inkonzo ongaya kuyona eseduze kwakho, iyenkonzweni eseduze kwakho, ngoba uzofika uthole lento akutshela yona. Kodwa thina kulamabandla ethu sikhuluma izinto ezihlukahlukene, kodwa sithi sikhuluma izinto zikaNkulunkulu, baze bathi ungayi laphaya, iya laphaya. Buka nje umuntu ashiya inkonzo eduzayo aze agibele eye kude, kodwa kukhulunywa ngento eyodwa, izinto kaNkulunkulu. Egibele kude aze ahlangane nama-accident. UNkulunkulu engathi angasisiza sisibahle, ngoba siwumgoqwane phambi kwabantu, kodwa sithi sikhonza uNkulunkulu. Imgoqwane abantu abavimba abantu ukuthi bangayi kuNkulunkulu. Sibavimbile abantu ngoba phela basibukele thina esithi sikuNkulunkulu, sazothixo ngendlela esenza ngayo. Abafuni ukuza kuNkulunkulu ngoba bebukela thina ukuthi laba bantu bengabazalwane besenza kanje. Uthi khona lento kusho ukuthi ayikho. Siyabonga ngempela. Hey, angazi ukuthi singabathatha phi inkosi yami abafundisi abafana nobaba lo sesitudo. Ukhuluma iqiniso elimsulwa kangaka ukuthi izwi yonke into esiyenzayo asimele imizwe, sikhuluma into eyodwa. Ingabe yaphela lento yabazalwane sisibahle yokungena la aphumela angenela aphumela ukube sihlangene? Yingoba vele asihlangene, bese kuthiwa mase sushiya lo mhlaba sothi masifika ngale sihlangane sicula uhaleluya. Sizohlangana kanjani ngale sisikade sihlukene la? Sahluleka ukuhlangana la, siyohlangana ngale sicula uhaleluya, sabe sibe sahluleka ukuhlangana emhlabeni sibe into eyodwa.
Yo.
Yo, ngimlalela umfundisi inkosi yami ave ngibusisa hey, waze wayikhulu uyabona inkosi impela ukube bonke bakhuluma izwi likaThixo kanje. Hayi bazalwane, uNkulunkulu akasize ntambama. Ngiyabonga umama Ngubani.
Siyabonga mama, ubothatha mama number ma uqeda la ngizokufonela mama, ngoba ngiyakubona ukuthi uyayizwa lento kuseduzane wena, khona abasekudini kakhulu ngokuzwa lento esiyikhulumayo, so usheshe wayibamba.
Siyabonga mama mfundisi. Isha ma number siphume.
Inamba yami mama 0799008048. Nansi futhi mama 0799008048. Ngiyacabanga ukuthi nginika bonke abayidingayo, anginika umama kuphela. Kodwa sengisho ukuthi mama ayibambe ungifonele masinyane ngizokhuluma nawe. Sibonge kakhulu sesibahle.
Amen. Siyabonga mfundisi.
Thank you.
UPastor Rayle Khodi uzoqhubeka nawe kuze kuyoshaya o 7 o'clock. May God bless you. Asiphinde sihlangane futhi evikini elilandelayo. Siphuma la ngomhlabelelo ka Debra Fraser uthi kena morena pilong tsa rona.
Connecting you with Christ. Download our app and listen to our podcasts. Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.